indoda yesixhosa ngobandalutyile eminyaka ebalwa ngamashumi endibuye endlini yootata ndatye ndolusa amaphukezi neengonyama ndigubesi belifungama yonke imihla libawula kwindigwinyela indoyike xa lifanele ukundisondela ngoba ndiqeqeshiwa indaba yokudlala iintsimbi ezazindipheka zede ndarusa kodwa ityithona lisekhona kuluka ntoni
yikweko qidi ecaleni kwam ndiyenze ntoni
kwediniwe inkwenkwe uyanuka awazi ukuthi inkwenkwe inuka inja ifile sukani ecali kwam makwedini zawundisola ngoboyaboya bekwenkwe buyahlaba noba ningaqumba nide niyozibulala kulungile kwaye inkwenkwe yinja xa ifila ikhalelwa ingxatye noba kuxeshani ithubha ekuseni siyitsidele majika le nto vele inamatyala ikwalida izinda amathambo idonki namahashi nehafu zikwalida intsipho oomama bengakahabazeli ootata baguya wazi ukuthi unetyala elikhulu apha emhlabeni ndingandiqumbeli mna amaxhosa ayaza ndithuka ndithetha isixhosa ndingumxhosa ndiyaxhosa igama elethi inkwenkwe liyalumela kumnikazi walo ingathi intlamba ibile ebe manzi kube ngathi ubize ngaphantsi konozala ningoxa ikatoza bhoko xa ubukhwenkwa buhlotyiswa inkwenkwe yinkwenkwe andilisoluka ayiyeki ukuba yinkwenkwe noba ingaba nemali egcwale indlu ibe neemoto zikanokutshwa yinkwenkwe kunye nezomoto zayo ndibuhlungu ngoba kule kumankoloni yenu ephakathi unintsi ukuzibisa ngamadoda kodwa kungemadoda angento into ezithi xa zifika egqowa zibalekele sizoluse futhi bathi bona utyile kanti bayaqoka bagqithe ecaleni yekani ukuqoka noba senithanda ayiphenduta ngaphesheya komzimvuku wawutye walibona phela luko elithotha kotv ayingomadoda yezinto ngamakhwenkwe kunye noyise umntu ajikele emva kwentla iintsuku ezimbini sezibiza ngendoda sukanaphanani yasiqhela kuhle into xa ungayaziyo okobuza uye kuthi banini baya bayaziyo sizonifundisa futhi kudoda yintoni akuyo ndawo yokudlalela amakhwenkwe yemikhwinya le ndawo isensentifi ama-49 aqhatha amazulu athi wona ngamadoda kanti bathombile bayandiqhatha bebegoti intenenge ndibuya yegqoka kwezantabeni zibona pha kude ezihleli zombethwe yimfungu azikho ezidubuza abantu pha kugcwele ezenyamakazi iintaka namaxhalanga nezibunuhulu bethi ziyagqitha zangqubeka intaba iphakamile untemekana baphumeli ngaphezulu kuyo iyothusa ingathi ngamangxaba ebusuku abazali bonwabile ekhaya bayazi wotata ukuthi egqoba bahambe nabantwana babo iinyaka zintandathu babuya nabo betyebile esusini behluthi bekhuzekile emkondweni bengamadoda do nangoku ubuye nabo utata uthelethele nobongani kwade kwakhuza umali umuntwentsha waqhoba izandla wathi ke nantsi ke thina into esiyaziyo kwantu ndigudile ndimngaka ndikaze ndibe nangenye imini kuthiwa elaluko liyabhulela abazali bakhulisa abantwana babo nzima ukuthi mntana xa sefanele ukufikela esigabeni sobudoda kube nizomnika izinto ezamakhwenkwe ezingazinto ngolaluko zithi ziyamelusa kanti ziyombulela kanti uhulumeni uthulele ntoni ngoba thanda izinto kangaka ungafuni ukugqithwa njengasezintweni zamasiko ayaphoseleka ningamenywanga niyazimema kodwa ngoku nithulile nje noba abantwana bephela eastern cape ndiyazi ukuthi akuzo zonke idolophu ezenzala amanyala wamanyundululu wokubulala abantwana kodwa ezezi yenzayo into iqhubeka mihla namalanga yona niyekelani ngoba ningamaxhosa futhi niyazinga ngobuxhosa benu aye nivale sinihelekweni sibize ngokuthi lisiko lisiko linjani elibulalayo ndithini ndinixelele ngoba ndithanda izinto nje kodwa nizazi into eniyaziyo kukuzula ngamakhamera nakhona xa sekuvele ndentlatyelele ukuthi dina isenzeka iziphindaphinda iminyaka ilandelelana niyekelani andazi okanye ikhona into eniyifumanayo ngokufa kwabantu niyamandelwa yile nto yokuthi kumane kukhwazwa kuthiwa kulo nyaka kufe abangaka kanti kunyaka othile bekufe abangaka zayaphi iintliziyo ezinto ebantwini ndithendi ndinika amakhwenkwe ndizowolukisa abuye zokwelusa nani ze nibone uba ikhona nanditsho enye eza ukuya ibika ihlaba andithethi ngoba ndiliciko kodwa le nto enzeka kule ityeni thephi yandihlukumeza ngoba ngabantwana wabantu ababulawa kabuhlungu kanje esikhundleni sokuthi nibakhulise nina niyababulala imilambo igcwele ngaphesheya ziinyembezi zonozala bathathele abantwana wabo kabuhlungu ngala magqirha neendevu azibizanga amadoda ungazi ngamadoda wantoni ehleke ekhamisa ngobudoda koosocial media nakoomabonakude nisiqhelisa kakubi ngamakhwenkwe ngala manyundululu wenu ngoba ngoku le nto igqibela sesichaphazela nathi ngoba amakhwenkwe wonakazi ukuthi nani ningamakhwenkwe athi nguba ningamadoda alukileyo kanti hayi
hayi zonto kanjani ke ngoku
ewe ngamakhwenkwe kanti awazi
basibolukile nje
elalukwena kubulawa abantu futhi iindaba zakhona zaziwa ngumntu ongayanga nditsho negeza ele ligeza ri nangwa ke umehluko phakathi kwenkwenkwe nendoda
o indoda iindaba zaphaizitethi futhi ke ubuncikanana isuke ehlela inyanga ezintathu ukuya phezulu
ngoku uyazi nje kanti bakusola ngoku ndikuxelela inyani isetshi mntakamalume ndithe ubaqokelele bonke abazibizangamadoda kodwa bengayanga ndiyenza nebhasi sizobalanda sibathe gqowa bazawubuya bengamadoda befana nathi ubangabi ikola livaliwe esalifithi likhona.